Chineke n'ebe nsatu nke ụwa niile. Jikerenu na isoro ụmụ adoration ministry were ga mee emume ọdabara. Egwu e ji efe Chineke na-ebu n'ihe enu. Egwu Chineke ji arụ ọrụ ebube na-akpa ike. Ọdabara adoration ministry apụtakwa. Ị na-akụrụ ya aka, ị na-agbara ya egwu, ị na-ewe ọṅụ na-anara ngọzi. Mmanụ ka ejebe adoration, ihe ọma na-eme na adoration. Anyị nọ n'ime ọdabara wee na-ebuli Chineke enu n'ofufe. Ndị mmụọ ozi nke mbara igwe tiwanụ nku ayeyeye ayeyeye. Soro na anyị mewe emume ọdabara. Ori ma ya keri na ose na ya keri bashe. Adoration ministry. Enugu, Nigeria. It's the apple of the Holy Spirit. We have the power of anointing on the Holy Spirit. Under the Eucharistia. Salvation, healings, miracles occur. Minister, whom you could I have for Pano? I have for Pano. I am around the Barapua.
See you.
shibanda toyo
Tayede ma, umaga gena jage ma Tayede ma, ndi mose na jage ma
Umaga gena ndi mose gena jage ma Eze mube Angels adore you, Lord. Our blessed good Lord, your children adore you, Lord. Our blessed good Lord, your angels adore you, Lord. Amen. Oh, you put a fire. Oh, you are the one who made the man alive. Chapter 7:37.
You are my everything, my all, my all. You are
shada
my dear Jaire
ozi oki kuku de kupa yoma de kupa yoma
the ruach
oki kuku de kupa wike
of Genesis 1 verse 2
iere ike chineke ni kuka
oh
monse wazuka kuka for people's club monse wabuki pika ike wamba koko ike japike
are we able you ask meaning to our meaninglessness and it become meaningful.
Once I become oye kuchitero kwai, oye na de bai, mama joro toro monso, ine deni kwe denu wa, oje na mo oje na mado, ike chineke iwe.
Ozona mo wa de gbagbara gbagio chimama gbe gbagbara gbagio oyupo e.